I'm really blessed to have you in my life. Noma ngakutshela njalo kodwa ngiyazi ukuthi uyazi sobabili siyazi ukuthi ngawa ngidlala isithando sami. You really inspire me somehow ukukuchazela ngikwazi. I know that you got my back and for lokho ngibonga ngiqedwe kwangempela. Sixoxele ungavumi into yethu iphele. Sikhathi ngidlule emzimbeni she stood by me kaze angijikele. Mina ngizokuthanda forever, that's a fact. I won't lie, girl, you're the best.
Baby, hold on to me, I'll hold on to you tight, I'll never lose my grip. Lokhu nganawe I feel blessed baby. Ubo bonke ngithanda wena wedwa nje. Funa ukukubamba lana laphaya. Naluya baba wena ungufaya. Hit it right ngikumanzise. Wonke kudinga yungazise. Mangabusindwa ngibambise. Uze kuwe phakade.
Kusamele ngike ngibonde nawe sihlale phansi sixoxe ngekusasa. Fek sondela la ngikubambe ngesinqandi. Ngibuke emehlweni ungitshela ukuthi uyangithanda. Yeah, ngihlezi ngitshela lova bami ngawo nabo bayakhala usikhawu. Ngitshela ukuthi ngingakuthandi kakhulu ngizoluza i-focus. Mhlampe right, mhlampe wrong. I'm just glad I won your heart. Ngizwa ngathi ngiwini i-jackpot. Wenza ikhanda lami lispine ngathi wenza ikhanda lami lispine ngathi top. Umlando baby sowuqopha.
Ungenza ngizizwe ngendlela engachazeki. 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 Yeah. Mina ngizokufela, mina ngizokufela ngempela. Mina ngizokufela ngempela. Mina ngizokufela, mina ngizokufela ngempela. Mina ngizokufela ngempela.
Baby, hold on to me, I'll hold on to you tight, I'll never lose my grip. Lokhu nganawe I feel blessed baby. Ubo bonke ngithanda wena wedwa nje. Unokubamba lana laphaya. Daluya baba wena ungufaya. Hit it right ngikumanzise. Konke okudinga yungazise. Mangabusindwa ngibambise. Kuze kuwe phakade.